mapenzi hisia ilojificha ndani kwa ndani. Yametawala dunia na wala hayana mpinzani. Nikitendawili swali lilokosa jibu, umenikatili moyo umeusurubu. Maumivu maumivu furaha na kosa, sombichi sombivu amani na kosa. Yani dosalale holalale, sija chanja chale, sija piga ndele. Yani dosalale holalale, sija chanja chale, sija piga ndele. Yatapita tu, acha niugulie. Yatakwisha tu, acha nivumilie. 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 Hicho kidonda changu nyumba hujengwa na mchanga, usijisahau dunia mapito. Unashuka na kupanda kwa washika dau, kuna leo na kesho. Umenipa mshangao, umesahau boga na tena umesahau, umenitupa kamzoga. Kwa tempo za kwasa kwasa kwenye bata bata, siku hizi umepanda bei. Umenichanga kakarata, puliza kungata, kasanamu misiongei. Yani dosalale holalale, sija chanja chale, sija piga ndele. Yani dosalale holalale, sija chanja chale, sija piga ndele. Acha nivumilie, yatapita tu. Acha niugulie, yatakwisha tu. Acha nivumilie, hichi kidonda changu.